susa na kula. Fanya wainama kisha rotate. Tuwa kunjishe na sura. Leo shimo limetema meshinda
baby. Yeah, this is Bone Tanzania represent for DJ Psycho Beat Killers Entertainment.
Asajo, nejo,
I like it.
Wena tancho godo,
I like it.
Ajinkolo jinkolo,
I like it.
Komno la soto jo,
I like it.
Baby jo jo jo,
I like it.
Ajinkolo jinkolo go,
I like it.
Kikupa jo godo,
I like it.
Umno la soto jo,
I like it.
Oh yeah, jibe, be, be, be. Asa jibe, be, be. Eko jibe, be, be. Siyo jibe, be, be. Oh yeah, jibe, be, be. Asa jibe, be, be. Eko jibe, be, be. Siyo jibe, be, be.
Ae, nataka kwenye pachu, 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 pachu. Kitandani mwendo kwachu, 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 kwachu. Nichanganye waone, niwe fiatu, fiatu. Fiatu, fiatu. Hili penzi walikome. Washakunaku, shakunaku. Hey, baby son kororo. Kerewa, naija, soko, soko. Numboro, malewa, aija, roko, noko. Mikuwako shote atakila. Lewa vimba,
vimba.
Mkuchekeshe kama kwa kila. Mkude simba.
Asajo,
nejo,
I like it.
Wena tancho godo,
I like it.
Ajinkolo jinkolo, Kono la soto jo,
like
baby jo jo jo,
like
ajinkolo jinkolo go,
like
kikupa jo goto,
like
la soto jo,
like
oh yeah, jibe be be, asa jibe be be, emu jibe be be,
now,
jibe be be.
Now here, oh, yes.
Fukoni na mabumba Lungundi chili na sunta Yani bo 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 Kana niko shaga wo o o o Yani nasimama de 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 Kakitingisha wo 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 Baby girl dance for me one time Ni unofeni kunata Tena jifunge na ngata Zile za kibao kata Baby girl dance for me one time Ni unofeni kunata Tena jifunge na ngata La 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 Katika, katika, katika Katika, katika, katika Katika, katika Katika, 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 katika
Yani katoto kami, kako nindindi Kame kazika nindindi, nyuma mbwi Kako mbwi mbwi, kana misifa shangindindi Likafizi ya kitambo, leo kame nasa chambo Kapakia na mgando, kajegeje karambo Kana michezo ngoma nisindi mbali zombe Nami nampatia za buwani muogwa jangombe Yani Kana niko shaga ro o o o Paga nasimama de 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 Kakitingisha wo 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 Oh ya Oh natendea Yani swezi kutembea Chechewe na chechenea Yani hati nalegea
Katika 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 Katika, 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 katika.
Now hear this.
You can't make me feel like I do you wrong. Jaga, jaga. If you want time, I go give you more. Jara, jara. Today, today, you go give me love. Sawa, sawa. If you walk on my best, now my dude Wanna paga, wanna paka, wanna nita Answer And I'm boy, to think it, I say Wanna paga, wanna paka, wanna nita Answer Now if you walk on my best, now my dude Wanna paga, wanna paka, wanna nita Answer Kunde boy, to think it, I say Wanna paga, wanna paka, wanna nita
Adekaburu kwa Mandela Rudi kwa bibi kinondoni Ambalulu kujadela Mwanangu gigi simuoni Aje
Aina ma
Mama
Ainuka
Baby shot them
Ainama
Hey hey hey
Shikakota
Onyesha ulivofunzo
Ainama
hey, Go down baby
Ainuka
Give it to them baby
Ainama
Hey hey
Shikakota
mutabani. Hivi sinura sepetu ama ni mwite jina gani? Hey, baby gaya badikila, mwendo kama katapila, migu ya pombe tequila. She the best in my mind. Pamutuba Kongo kabila, madongo lunyamila. And she's so sweet.
Do that again, do that again, do it,
she the best in my mind.
Oh, oh, oh.
Nobody sexy like my baby. Tena mwepese kyo kwa bedi.
Adekaburu kwa Mandela,
no, no, no,
rudi kwa bibi Kinondoni. Ambalulu kunjadela, mwanangu gigi simuoni. Aje
Ainama,
mama
Ainuka,
baby shut down.
Ainama,
hey, 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 onyesha ulivofunza.
Ainama,
go down baby.
Making money was the plan, I'm gonna get them by Jagabana. Girl, I always are you down, anytime that you're feeling down, mama say, girl, make you settle down, tell her, say, I don't get you down, with the smile,
yeah,
make you know the frown, say, no one can put you down, so me sing, say, win, 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 be good, win, win, win,
the
win, 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 win.
Taga bebe, utam tam, shoy naga doze. Babu yuma shakam timbeze. Zaga zigi zigi,
oje.
Mtoto na mabigi bigi,
oje.
Kitanda nini kwichi kwichi,
oje.
Asa tuki jigi jiki.
Oh, no she de make me losing control.
Control.
The way she wants the waist, killing me slow.
Oh, jingyo.
What?
Anani changanya jingyo.
Maswangili mekole
Asai nama Mbukenda mungongo
Gongo, mungongo
Oya inama
Inama, baby
Wazibinda mungongo
Mungongo
Asai nama
Inama, baby
Mbukenda mungongo
Kama tungili mekosa
Oya inama Wazibinda mungongo
Tujula mure banaka Nethengo babidhu baka lemba Kadoba jote mtule thongo. Kudekeza kama mtoto, fura unafurahia. Napogeuka moto, machozi umelia. Mwimbamba mwingine, wena pesa kama Dangote. Naweza lijayo msiki, naweza penda mtu
yoyo. Ikibamba sana wazi duwa.
Kasome kwa kitabu, penzi mefanya harmonize. Fukuzishe mwarabu. Kama swangi limekole
Asai nama Mbukenda mungongo
Gongo, mungongo
Oya inama
Inama, baby
Wazibinda mungongo
Mungongo
Asai nama
Inama, sheri na nazalie Dama nyoso, rubira kanga je t'aime
Yes, this is Bonches and I represent for DJ Psyka, Beat Killers Entertainment.
The only thing I have in my life is you. Asa chomeka, nyavuni wedaga.
Wacha penzi kama moto. Tuakomeshe hao, wanopenda choko choko. Na penzi kama bia, nileweshe. Ubakilomia, nibebeshe. Ay, yo, yo.
I like the way you busy papi, komi daddy. Mama na mwana Ninye makagi Little papi Nyambie watagwa Siju ni kukonga nyagi Imitagi Tukaimalize chumbani Kisha tumasaji Tukonge maji
hey. You my beautiful angel ah, yeah. African baby Sweetie sweet man ah, yeah. You Beautiful angel ah, yeah. Tanzania baby Sweetie sweet man ah, yeah.
Haneka, oh gaga, haneka, oh gaga, haneka, oh gaga, oh.
I wish I could give you everything, cars and mansion you want, oh, baby, yeah. But love is the only guarantee, the gift I have in my heart, oh, oh yeah. What's your busy kama moto? Wanopena choko choko Na penzi kama bia
Moko Siku moja moja Ukipata nafasi tukumbukane Nitalipa boda boda Achana mwendo kasi usijivane bane Aha. Ewe binti maringo Sijui wanisikia Pendo lako nicheze bingo Wenda nikajishindia Mwezako bado nko single Pendo limenichachia ah, Uwe suka niwe tingo Nyoyo iwe abiria Nafsi unainyongonyeza Na isila moyo shambulio Nifanye chipsi chombeza Yapo mionje onje mwenzio Penzi linanilegeza
Sonona sonona
Eti lini utapata nafasi
Sonona sonona
Oh baby yoyo Nambie basi
Sonona
Nafsi nyonge Naishi kwa wasi wasi
Sonona sonona
Beba wangu moyo Mwepesi kakarakasi
Sonona sonona
Mwaga wino Wakalamu ya penzi langu Chimba shimo Unizike kabla ya siku yangu Hakuna sejua Matatizo ya moyo ukipenda Unanifanya mwana sesere kunichezesha Mimuoga macho usoni Sijeshikwa na kwikwi kimasihara Sema niandae vipopcorn Unyonye na vipipi vya duara Nafsi unainyongonyeza Naisi la moyo shambulio Nifanya chipsi chombeza Japo unionje onje mwenzio Penzi linanilegeza
Sonona, sonona
Eti, lini utapata nafasi
Sonona, sonona
Oh baby, oyo, nambie basi
Sonona,
nafsi nyonge Naishi kwa wasi wasi
Sonona,
Beba
sonona
Beba wangu moyo, mwepesi kakaratasi
Sonona, sonona
Uje, uje, uje baby Uje, uje Mombasa wakuone Uje, uje, uje town
Now, 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 now. Now hear this.
Mungu kanipa nilichomuomba, mashallah. raha na wala sishiruki kuba tulimeni somba nala nala la jamani raha takulinda kwa kunuti nitapigana jihadi pendo liwe madhubuti wasingie waganga wapambe viburu shuti wape chai kwenye jagi yetu tamu biskuti wasitie mchanga penzi letu basi kelika bomba la mbele pia unipige mabusu niwachome kweli kweli wenye viherehere pia wakomea soa usu bebe zima feni bebe nimeleta kipepeo ni pepe leo zima feni bebe nimeleta kipepeo ni pepe zima kiyoyose nimeleta kipepeo ni pepe zima feni bebe nimeleta kipepeo ni pepe droge ya fugu fugu maji ya baridi siyawezi si unanikua na ugonjwa kutetemeka nisugue sugu sugu ongeza zaidi kunyenzi kunengemua kwa ngonja pita njopeka fanya nzidi nkupeni niwe wapeke yako daima iwe bigwa mwaluseni shamba langu lako nalima huba tufunge ngengenge tuwapena viyapo karma ili wakupiga denge tamupendo asitie sumu penzi letu basi kelika bomba la mbele pia unipige mabusu niwachome kweli kweli wenye viherehere pia wakomea soa usu bebe zima feni bebe nimeleta kipepeo ni pepe leo zima feni bebe nimeleta kipepeo ni pepe zima kiyoyose nimeleta kipepeo ni pepe zima feni mususu ya sorondomboro na bando letu la buku kwa beluzi paka tumoro mambo iko huku penzi twalila kwa soro anipelekesha msobe msobe kama fuso la panda mlima na nilivyo fundi kuchelewesha kobe kobe simpidu siko nzima nzima mkoroge sumu mwenye mwenye vijiba vya roo yata watoka mapunye mumwe kwa shako tena wavimbe na wanune ishakuwa yako itafune imunye ifike kunako oh baby kushika kiuno kikuchumchum nikikukumbatia tamkolea penzi letu baby tam. Yani paka kisogoni tarara fanye wazi wazi watu wone picha weka dipi na makopa kopa kapsheni baby walokosa kazi wanongone wapandisha vipi wapumue kwa oksijeni waambie vimberumberu sio penzi la mashaka tushasoma dua kusitirika kwa wenye macho ya mpaka waambie mimi beberu si jogola pasaka wanajisumbua kukunjandita watazeka haraka stili waya ananisugua anagambaya lazizi tena fundi mwaya kazi anaijua haijawahi kupwaya yani kithi mkoroge sumu mwenye mwenye vijiba vya roo yata watoka mapunye mumwe kwa shako tena wavimbe na wanune ishakuwa yako itafune imu mwenye ifike kunako oh baby kushika kiuno kikuchumchum kikukumbatia tamkolea salamu ulizonitumia
zimenifikia. Nipo salama ta usijali, nalishwa vitamu vinono na jilia. Bibia niangamia, enzi twadalika na pokidali. Nimekusahau na kumbuka tula kojina kidogo angalau. Bebo wa mizizi so kukata shina, enzi wakapanda dao. Mjini baba pesa fitina, nimeuka nithara Vicenti haba mfuko mechina. Nando uwezo wangu likuishia, ninge kupa nini tena. Kula yangu ya kukapasia, kumeza ukatema. Misi na gari, ninge kupa nini tena. Nani mashamsham mtoto kanikabiri, hadi nakamkam kumi na mbili alfajiri. Na nishambesha nyota cho chake kikubwa cha mapenzi. Kanjaza kanchota kanshika pabaya na kutadhalisha. Simu za usiku punguza, unahatarisha penzi langu moto kunguza. Nishakusahau na kumbuka tula kojina kidogo angalau. Mbeho wa mizizi so kukata shina, penzi wakapanda dao. Mjini baba pesa fitina, nimeuka nithara Vicenti haba mfuko mechina. Nando uwezo wangu likuishia, ninge kupa nini tena. Kula yangu ya kukapasia, kumeza ukatema. Misi na gari, ninge kupa nini tena. La 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 la. Shombe shombe mtoto laini laini anawaka waka. Wanga wape vidonge nimebaini baini wanatapatapa. Minawe paka kiyama tuombe uzima. Waroke kwa kuchutama na wasimame wima. Kamwe watopata mwanya habisi fitina. Wapike mabilinganya situtoke dina. Nalegea ukintazama yako macho, yako macho. Nalegea ikigusana yangu na yako, yangu na yako. Katoto hodari,
hodari wa mapenzi.
Jamani hodari,
hodari wa mapenzi.
Kwa michezo ya chumbani hodari,
hodari wa mapenzi.
Tundu kitandani hodari,
hodari wa mapenzi.
Katoto nyaka kamemzidi somo na kukwi. Chumbani kiranga kinaishaga komo kirungi. Nisakata makirikiri kuniwasha kabiribiri. Fundi haswa amekithiri kunipa nilewe. Kwasa kwasa ndani bingiri za kukata saga kachiri. Nani haswa unafikiri kama sio wewe? Nichezeshe kidaru sosi kwa manane. Kanga, nikande kipanda uso tufunikane. Kanga, nipitishe bodala uko tukakutane. Kanga, siepini wao puto wasijichangane watapasuka. Nalegea, ukintazama yako macho, yako macho.
Now, here, yes.
Buga mi spendi my story.
Buga mi spendi my story.
Yeah, mami, this is Ponches and I represent for DJ Psyka, Beat Killers Entertainment.
Cause you are so beautiful, my girl. Lakini unanchanganya, baby. Una machali wengi, friendly. Siku cheki kila weekend. I gotta feel some jealousy. Mina kupenda, baby, daily. I gotta kiss you, baby, daily. Let's see my nigga show my baby. I'm so jealous, ooh, girl. Buga miss, baby, my story. You go find, don't worry. On, nigga, nah. Nigga, boom. Tina mama, got a match. You know I love you. When you want, mini walk, mini walk. Nigga, nah. Nigga, nah. Nigga, nah. Nigga, nah.
Kiundani, pendo la jani. Unakosa kitu gani? Sikutaka fumba macho, wala masikio sisikie. Sio kwa mazuri yako, na mabaya ni ashutie. Boso mi spendi my story. Boso mi spendi my story. Kila siku kunifanya mdori. Kunifanya mdori. Mambo ya kudatanya na yesha isha ya zamani.
Takosa pa kushika tavavanya. Wewe ndo mwandani wa nilokuzoea. Ntunza vyangu visiri, mwenye kunisitiri. Fundi mitambo, kinga yangu ya mwili. Sielipabiri kuchoma chango. Sitaki kafiri, jangiri. Mwingi wa mambo, moyo waka ukatiri. Kondeshwe mwili ajifanye rambo. Si unajua dalili ya mvua mawingu. Ikitaka kunyesha huwa yanatanda. Na misi unajua nimeumbwa na wivu. Kidogo tu pressure ya shuka ya panda. Niahidi kama utatulia. Baby, niahidi kama
utatulia.
Sibaki nkashika tama.
Utatulia.
Sinipie changama. Maneno yangu si Biblia wala masafu. Tuseme usibadili. Jichunge kipenzi changu. Na nisikia usicheze rafu. Yatimia walo tabiri. Sijifanye Ronaldinho, penzi utie mbwembwe utaribu. Visokoro kwinyo, wakupitie denge kukujaribu. Kina kapachino, wakakutia wenge kwa vizabibu. Kugongeshe mvinyo, ukaota mapembe iwe aibu. Si unajua, dalili ya mvua mawingu. Ikitaka kunyesha, huwa yanatanda. Nami si unajua kidogo tu pressure ya shuka ya bana. Ni haidi kama
utatulia.
Baby, ni haidi kama
utatulia.
Sibaki nkashika tama.
Utatulia.
Baby, ni
haidi
kama.
Aba chola kukonyeza na mikogo kashakira. Nyuma mkia pweza, shepu katapira. Mechi tunazozicheza kitandani funikira. Ameniweza na pumua kwa mipira. Tena, kiuno laini, chuchu dodo dodo. Kitofu ni kipini, mtoto jojo jojo. Afaedela kimini, nyumba rojo rojo. Katoto ndizi maini, yani soto jojo.
unanipa mazongo ukijari taya
taya taya
nizidishe uondo steam za kaya
taya taya
sichururu ndondondo penzilika kwaya
kwaya kwaya
unavyo nichanganya manuva kiuno spiri kama msuva kwako napona Majabu sama kingufa Mchezo nunavyo nifunga funga Magoli ya kona
Tena kiuno laini Chuchu dodo dodo Kitofu ni kipini Toto jojo jojo Afaidele kimini Nyumba rojo rojo Katoto ndizi maini Yani soto jojo
Choka kwa singo Natafuta mrembo Toka Mombasa Nairobi Susumila Fanya maningo Nimpate pendo Ama Kiara Kobi hey, hey. Vipi Vera Sidika Nikiwa nae Ama tani tenda Kama utile niachane nae
Wabongo mnapenda kiki na masinema Mbona uziwe na shishi au sepe tuwema
Kiwaona warembo warembo waguse upote Wanapenda skendo skendo kama kina kote
Kwetu wanapenda pozi kuwa makini Bora uwe na pozi au officialini
Nini mikiki twapoteza muda Sema vipi tamiliki mrembo huda
Wapatu waaminiki shahidi buda Nilimpendaga kibibi akanichuja
hey, hey, hey.
Warembo wa Mombasa Warembo wa Mombasa Warembo wa Mombasa Nairobi pia Ungesubiri kwa sasa Subiri kwa
Mganda Tanasha Na Benipo Na Gwanelisa Kanasa
Na minataka Nipate kigori ya sinipige chini Nika baba Awe kama mdori ule wabwa na king
Ye baba
Acha masiara Lava unayumba yumba Kuna kina kajala Amisa mobeto na tunda
Wazuri ni wengi sana Nyumbani kwetu Tanzania Nilimtaka irini woya Eti akasema kawaiwa Ya nini mikiki Twapoteza muda Nisaidie Rafiki na sagabuja
Wapatu waamini kishahidi buda Nilimpendaga kibibi akanichuja
Tanzania represent for DJ Psycho Beat Killers Entertainment
Na sikufunzwa mbaya tabia Mabani uwe Mimi kwako chali chali Ndani donda funza mshaga jifia Bora kukweleza Imenishinda siri Wendo umeniweka kiganjani Chone usije nieka kisangani Achunga kauli Ziraponza Zitafanya tuwe madui Madui Kinyote ya kufuri Ama
Yeah, this is Bone Tanzania represent for DJ Psycho Beat Killers Entertainment
Ya mimie Ni mwingine sinatani Kufunzwa mbaya tabia Mabani uwe Mimi kwako chali chali Ndani donda funza mshaga jifia pesa imenishinda siri, wendo umeniweka kiganjani, na nikiteleza unikoshe na mwili chonde usije nieka Kisangani. Nawechunga kauli zinaponza zitafanya tuwe madui.
Represent for DJ Psycho, Beat Killers Entertainment.
Natamani makosa singe kuepo, usikosane. Oh baby, oh yo. Nasamaha ningekuwa kama kichekesho, uchekeshane. Oh bila choyo. Naweka wazi, shahidi moyo wangu. Wendo fundi wa razangu, kachumbani uzandu uzandu kwa kumwerere. Nanazi, wali kwa matandu, vipweza na ngurupandu, unavyo mixi na chachandu, sinaga kwere. Basi chunga kauli, ziraponza, zitafanya tuwe madui, madui. Kinyote ya kufuri, ama chokumba, sije kutamani mabedui, mabedui.
Kunirudia isiwe tabu, usiufosi moyo kupenda usipo stahili. Yani ni kungangania shachoka kwe kwa sabu. Siwezio na mapenzi nisha khairi, tena niko tayari vipigwe vinubi kengere kwa shere. Kinaga ubaga imeshindikana kunirudia isiwe tabu, usiufosi moyo kupenda usipo stahili. Yani ni kungangania shachoka kwe kwa sabu. Siwezio na mapenzi nisha khairi, tena niko tayari vipigwe vinubi kengere kwa shere. Kinaga ubaga pele umati tuachane, na kama autoja waumini mabadri na mashe. Ya ishe la kasa kwa nini tutesane, weli wendo ni kupendae, hila unanipaka na bujina. Tusitoane nyongo, na kama umenichoka nyache kistara bujina. Usinipechongo, yeah. Wili umebaki kongo, nyama sina ni mifupa, na yona nombo kabisa swezi furukuta. Penzi kiboro limesha china linanuka, uishi kokoro urukusha ni kutwa kucha, yeah. Bora tuachane, siwezi.
Bora tuachane,
yamenishinda mapenzi.
Inaona bora tuachane,
tuachane, siwezi.
Siridhiki yangu kama unitaki, acha tu niende zangu. Ya nini mishikaki tata? natafuta boda yangu nijina fasi nipande peke yangu mwili umebaki kongoro nyama sina ni mifupa nayona ndomboro kabisa swezi furukuta penzi kiboro limesha china linanuka uishi kokoro kurukusha ni kutwa kucha ye bora tuachane siwe
bora tuachane kina nisonga kisasa kila maesabu inayopiga yanakata na isi mababu mizimu yao imechachama au sina thawabu mola nionyeshe nyota yaja
kulia nimelia nikamaliza leso nimekosa kipendaro minikasubiria uenda kaja kesho nipododosa kotengo madro
mwenye mapenzi atoke
Tete.
Yoto pepe,
ani pepe.
Niwe mtoto tete,
o tete.
Ani deke,
deke, deke.
Niniepuke gundu,
gundu. Benzi ninanichachia gundu, gundu. Nuksi imenishukia gundu, gundu.
Sona jema kwangu Inae mtaka simpati Vio jetu na kara Yani vangu vangu Mie ye Naisi na lala na huni Najisonya sonya Pendi sasa bila huni Imaronya ronya Nichapangwa kwa makuti Nikabonywa bonywa Lichaya wangu ufundi Nikapukunywa minatapu
Mwenye mapenzi atoke,
anitete.
Joto pepe,
anitete.
Niwe mtoto tete,
otete.
Vani boy,
anideke.
Vani boy,
anideke.
Foundation, wanja. Nyule ya bei ya kiwanja. Dinga, mkwanja. Shopping, mwendo kuchanja. Sponsor, danga. Chune komesha viranga Basi vimba, tamba Ulo, waki kuchamba
Oh la la la
Cheusi mangala Wakanda
Oh la la la
Tukale sangara Mwanza
Oh la la la
Nyele chotara Kinanda
Oh la la la
Neto papara Misamba
Chumbo, chumbo, chumbo
Kana kwenda na fashe
Chumbo, chumbo
Chumbo kana ngozi ya loshe
Chumbo, chumbo, chumbo
Fechi chumba ni zeble
Chumbo, chumbo, chumbo
Taka pele ka ukwe Macho yako na lewa mie Figo mkali ya nyongo Pekecha, pekecha Ulindi ulimbombo Mini wako ninganga ni Mambozi na kimondo Nogesha, nogesha Pekere na kamongo Ah, baby, baby Mwaza kumtadedi Izo fujo chumbani betuka binuka Wa baby, baby
Oh, la, la, la
Cheusi mangala Wakanda
Oh, la, la, la
Tukale sangara Mwanza
Oh, la, la, la
Nyele chotara Kinanda
Oh, la, la, la
Beto papara Misamba
Chumbo, chumbo,
chumbo Kana kwenda na fashe
Chumbo, chumbo,
chumbo Kana ngusi ya
mwanza nyeges Nyege, nyege Wetu mwanza nyeges Nyege, nyege Nishushe mwanza nyeges
Oya wanyo west Johnny patia komando Nikupe champwezi Kwa miuno ataipando Asa shokere Mwendo akandanda Nani anangwanda Sani sogeze Leta msambwanda Ni
kazi nganga hana nivuta ghetto kapige bunduki hey bunduki ila nogopa centro michezo ya mbaruti mbaruti
nyege yeah, yeah, nyege yeah, yeah. Wetu mwanza nyege 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 nishushe mwanza nyege 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 wetu mwanza nyege 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 nishushe mwanza nyege
nani kama mchaluo shape ya Mombasa apendagi mpasuo hata kishida basata
tepe tepe toto kama supu teke teke
kongoro
kwa makeke kitefali pupa watemeke
dombolo
shaku shaku ya Masai
oh Masai
kama na chuma papai
oh papai
funika funua bandika bandua anika anua kanipa chukua
nyege nyege wetu mwanza nyege 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 nishushe mwanza nyege 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 wetu mwanza nyege 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 nishushe mwanza nyege
Now hear this.
Mina majina mapya kila kona amenipa wananitaki pusa oh paswa kichwa
ora don't you like that I'm too small dada you seduce me like what the hell what the hell don't you like that I'm too small dada you seduce me like what the hell what the hell
najua kupenda kama vumba na kama unataka they call me kiba rockstar na malinga mapya kila moja nampa wananitami sifa oh paswa kichwa nina mandinga mapya kila moja nampa wananitami sifa oh paswa kichwa
Ni pie ni kweleze na voice moyo ni Mungu bebe bebe ukini touch ninapigwa na butwa tukigombana mimi napata na huzuni ukiniacha mie itaumia moyoni njoo nikugawie nikugurumisha oh baby nikugawie nikugurumisha oh basi mie nikumbatie nishikilie Kifani mwangu kumbatie, nishikilie Lala kifani mwangu kumbatie, nishikilie Deka kifani mwangu kumbatie, nishikilie
Majigi jigi, tuende wote mama Mchezo ya ziki ziki, ya kivili vili Tuende wote mama
Asimie, nikumbatie, nishikilie Deka kifoni mwangu kumbatie, nishikilie Lala kifoni mwangu kumbatie, nishikilie Deka kifoni mwangu kumbatie, nishikilie
Juzi, ulikuwa na shughuli. niende, wacha niende, wacha niende. Ile sina pesa na tangani kale, nikapita sokoni, nikaomba embe sokoni, nikaelekea baharini, nikaona wengi ufukweni. Siniombe, siniombe, siniombe. Siniombe, siniombe, siniombe.
Hello, Joseph.
Maneno maneno wapunguse, moyo wako ni utulize, yao tusiyajali tuyapuse. Wenye chuki hao wabaki na fitina zao, tuwachane nao wapambane na hali zao. Wenye chuki zao wabaki na fitina zao, tuwachane nao wapambane na hali zao.
Yeah, this is Bone Tanzania represent for DJ Psyka, Beat Killers Entertainment.
Visa visa virazidi. Majinjo, majinjo, joni nawe mikono. Benzi la sikitiko, mwana lifike kikomo. Nani komoa, nani komoa, adai zidiye. Anani komoa, oh baby alani komoa. Anani komoa, oh nimechoka si. Anani dharau, anani acha hoi,
hoi.
Anajisahau, anani ona toi,
toi.
Mwezenu matenzo dele ninapata shida. Upenda na penda ila napoteza muda,
muda, muda.
Mi paka na shanga, au kachoka daga. Mara vipweka weka, vimezidi. Kiputumuka osa, shibe shake ukanja. Kila siku visa visa, virazidi.